love my papa, yeah, yeah. Them call me Aro boy. Hey, hey Mungu baba, kijana wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Oh Mungu baba, ni mtoto wako tena. Ni mimi huyu mbele zako, nina mambo mengi ya kusema. Ila naanza na shukurani, vile umenijenga na mambo fulani. Baraka tele, umenijazia sahani, thank you Lord for my family. Thank you for beautiful fans. I pray they'll never see calamity. No, 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 yeah. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, grateful. I'm so thankful, thankful, yeah, yeah, yeah. I'm so grateful, I'm so grateful, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke. Umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche. Nimeomba kanipa, kesho nikutoke. Umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke. Misi mtakatifu, everyday ama sina, kwa neema na fadhili zako ukanipa uzima, kwa maovu ninayotenda still you made me a winner, yeah. A winner, a winner, winner. Ai, nikumbushe nisisahau, nikumbushe nisisahau, yeah, yeah, yeah. Acha nikupe shukurani, mimi kupe shukurani, yeah. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke. Umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche. Nimeomba kanipa, kesho nikutoke. Umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke. Kila kitu naomba unanipa, kisha nikutoke. Umenijenga kwa hali na mali, kesho nijichoche. Nimeomba kanipa, kesho nikutoke. Umenijenga kwa afya na mali, kesho nikutoke. Aje.